bwana pesa na buchamo eh bwana ungeki mangato kona bwana get your money right kwani the barbers easy you know what time it is
See the way you suck it, I need that for my sanity. Jealousy checking my veteran, I want it again. Get me missy tambo win and atta moving from me missy fagili. Me, I know that they love me because I ball, so I never pick up any time. They my call, I never care what another man is doing, man. I'm all about my business. Evie, 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 then I fuck who I'm the basis. PC. Champagne, bina fakua. Evie, 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 bina fakua. Catching flights, soft life, fast life.
Yo, money pon me mind do a CT scan. Skiza I dunia sin ma visitor. And it's a celebration cause we came so far. Na shugli kama hizi utaka indika. I'm a minister, watashi wasta. Koloni na nukia ineza tibu asma. Business when we fly na kwa bank lamp sum. Suti ya midi tenje mbili iPhone na Samsung. Lakeside boys chal nade. Kakuna watoto kwa party na piga kambi. Chupas na kuja na misulizi shingapi. Jichoko inadi na talipa na mastercardi. Gimarembo nyaka sanipo kaneno cost. Na kuja na bima na benzo because I do the most. Top rapper, top singer, nisi ndio my boss. Obize wapige na chorus wa super teramos.
Evie, 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 bena fakua, vivi aces, PC, champagne, bena fakua. Evie, 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 bena fakua, catching flights, soft life, fast life. Ndo inafakua,
Evie, ndo inafakua. Rich life, ndo nimechagua. Thick ties, ndio nakagua. This time, mtanitambua. Gunga kwa set, zinalipuka kwa jet. Ligi bigi EPL, nimlichapa la kazet. Full tank, ndani ya V8, back left. Niki step, tuliomoka shida zetu. Jajali piga reset. Mungu baba bariki wengine pia. Pesa kaina bonga na mina skia. Tuko fully booked hadi next year. Niko gear flani wezi nifikia. Mandugu na machaji wangu wote. Milango za baraka zifunguke zote. Mandugu na machaji wangu wote. Milango za baraka zifunguke zote.
Evie, 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 bena fakua, vivi aces, PC, champagne, bena fakua. Evie, Evie, bena fakua, catching flights, soft life, fast life, doina fakua.
It's all busy and you know how it goes. Siponi skiza kwa matuta ni skiza kwenye cho. Undisputed, angazao bado na wakabako. Yule boys ubonga mbaya dem wake na mgonga on the low. Since my boy wanatafuta wave ya kuride. Wakiposto poa zao mi DM na slide. Mino nililipele trip wali kwenda Dubai. Tupo juu ya Bush Khalifa nikim pipe down. Ama isha tunaishi mara moja. Jasho yangu nayo nitakula bila oja. Nani ya kesho majaliwa leo kula uroda.
Chorea ama mblei na squeezy form ni kuwatoka. Custom wipa tufanani no please. Kujenga from square one was never a rich kid. Squeezy na kimbiza meet after every 4 weeks. Real niggas never do it for the click.
Ta-da-da. Yeah, you know what time it is.